Empire. It's another Diamond Records production. We all over this.
Exclusive from ZHitsPromos.com.
Young Sheffy, smile full of bucks, honey. Sony Pezzi got a brown paperback money. Young Sheffy, fly full of chopper. Boy, ni wakweza full of pricey ya copper. Nione kamushe kwa masini vala Gucci. Louis V, Versace, Vonse na Gucci. Makitum JR, Sheffy ni jagwa. Gati nilibroku na kwacha imagwa. Nione ka fly full of wamu makazini. Komandine gai chabe wamu mashabini. Nianzi kama vesi, monga ni kashimi. Gati chakubwa wanizi kama simi. Wakamvila chef flow wadi. Ibacho sana kwa kabani. Wakamvela kweni chokani. Vidi vose kweni chabani. Wakamvela chibiti bani. Chibacho sana kwa kabani. Wakamvela kweni chokani. Vidi vose kweni chabani.
Nimwa bafana kuya baka wele knife. It's not safe. He snoop to the jina bwela ndi muzanga chef. If you's a school boy, yenda cheku prep. Otherwise, he's a good deforming a chef. Wani chilling up with a beautiful chipopo. Chinifuna kubwa kuweti ya zibombo. Flow international when I'm so loco. Garufuna pifu ni kusia na mapombo. Monga Gucci man, I'm so icy. Sele roko, tuari pena ifwe. Mwache pate timuru na ifwe. Chefu boy, isa tubare mfye.
Wakamvela chef flow wani. Iba chosa na fuaka wani. Wakamvela kweni chokani. Vidivose veni chabani. Wakamvela chibiti bani. Chibacho sana fuaka bani. Wakamvela kweti chokani. Vidivose veni chabani.
Mafro yeka yeka. Too hard for 3D. Boyeza kukopera batwari rapo TV. Hiti ya festi notambika pa TV. Panangara zika iti na wapanga busy. Mie piru busy. Uziba mweiriri. Wanono wate mwene, wanono wate kiremu. Wambita watu mwene, bati waretira. Mufwana ni mukari, kwe ya choka nje kutari. Isiye mukapwana na ningatenge awati. No choka che kukieto, no pwera kumayati. Maflow yeka yeke, sebo yari hati. Unga funse alieze, ise mwaji tiribati.
Wakamvela che flow wani. Iba chosa na fuaka wani. Wakamvela kweni chokani. Vidi vonze veni chabani. Wakamvela chibiti bani. Chibacho sana fuaka bani. Wakamvela kweti chokani. Vidi vonze veti chabani. Wakamvela chef flow bani. Ibacho sana fuaka bani. Wakamvela kweni chokani. Vidi vonze veni chabani. Wakamvela chibiti bani. Chibacho sana fuaka bani. Wakamvela kweti chokani. Ukamvela bene chefuni. Ufakile pona no mtini. Uwaziba bene young D. Diamond Records ife bonseni.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.